combination sounds.
Ninaye Yesu, nimehakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Yesu, nimemuhakikisha, jemedari wangu, nitashinda vita. Ninaye Baba yangu, ni jemedari yeye, nitashinda vita.
Ninaye Yesu.